Champion Studios.
Oh, baby. Oh,
a big classy.
My name is Jubero.
006.
Feeling good, so good, good, good. Never land a swat, and the lama na vizungu. Kufini mbanga tikuli bewa kungwira. Moba wuma meka munga orula. Story na mi chopo, chopo. Papita chibode nishi kopo, kopo. Aloba man one more round. Ngati stiza ya kasuza enda iwe.
Napenda pombe mbe. Ninyo nilewe zini bebe mbe. Apa kushoto. Nimeja wana watoto.
We don't even want no pressure.
Hatuna pressure. Tuko happy, tunafura
ya. So, so, so happy.
Tunapenda mushende.
Mpaka tambo ya mbana na weta.
Tumechafua meza.
Mpaka gero yako ya zieta.
Napenda pombe mbe. Ninyo nilewe zini bebe. Apa kushoto. Nimeja wana watoto.
No pressure.
Hatuna pressure. Tuko happy, tunafurahia.
Hii pati haichaguirika. Vienyeji wanakubalika. Na shereni ya kila mtu. Kujibamba ni nafasi ya mtu. Watu wabia mchezeshe vitambi. Kwa whisky mwendele kudansi. Jinya wine mwendele kuwine. Watu wa soda nyimu pewe straw.
Tunapenda mushene.
Paka tunagombana na waiter.
Tumechafua meza.
Paka mademu wanajileta.
Napenda pombe mbe. Ninyo nilewe zini bebe. Apa kushoto. Nimeja wana watoto.
We don't even want no pressure.
Hatuna pressure. Tuko happy, tunafura.
So, so, so happy.
Tunapenda mushene.
Mpaka tambo ya mbana na weta.
Tumechafua meza.
Mpaka gero yako ya zireta.
Napenda pombe mbe. Ninyo nilewe zini bebe.
Oh, oh, oh.